in a game, donating is a promise. All these office problems, in warranty, talent, you'll be the senti, account in meka empty. Kuna wakati maswali mingi, mawazo mingi, mina force king, ni pate mingi, ni spend mingi. Mwonekano stahiki na flow shindi, mini noru giza pepone otimbi. Na face reality, kuiso vuke siro na kizibiti. Habari mbichi ngumu kugyo kadishi, nezi propaganda ni rombo na nyini wabishi. Muna tukana mamae na mini watusi na nyini wakushi. Watu wona nyini wazushi. Muna convince people nionekane kirusi. Na bila evidence na bado mna lawyer bado na shinde case. Na sionye pesi hawakosi tuwa na say. Kwenye changa moto na changa noti I say.
Wabongo hawakosi cha kusema.
Waseya
ujue.
Hawakosi cha kusema.
Ujue.
Wabongo
hawakosi cha kusema.
Ujue.
Hawakosi cha kusema.
Ujue.
Wabongo hawakosi cha kusema.
Waseya
ujue.
Hawakosi cha kusema.
Ujue.
One and one, son, I'm done. Fuku nyuku, shukran ya punde, wana return. Enter, control, delete, kwa folder na info. Webongo mane, numobu, nika intro. Pede, pede, miwa, milele, situi kifo. Brain kutu, mini, mwiko, kaweni, kichiko. Webongo, tope, ana, masivi. Marashi, kesho, kutu, topaka, na mavi. Marazi, tuambu, kizana, ujinga, mwachizi, wamta. Taifa, la leo, alifanyi kazi, na kazi, ni kazi. Kuko, na dili, nishtue, mzazi. Tema, mystery, kutu, kwa hiki, zazi. Ineze kando namzania. Si yule teke kujeruru namzania. Nichi ni msariti ni kama mfadha. Movement kupo wa kimya ni kaanswa. Kuna motu na keda motu, motu inakeda watu. Kuna motu na viatu na motu akidu kiatu.
Wabongo hawakosi cha kusema.
Waseya
ujue.
Hawakosi cha kusema.
Ujue.
Wabongo hawakosi cha kusema.
Ujue.
Hawakosi cha kusema.
Ujue.
Wabongo hawakosi cha kusema.
Waseya
ujue.
Hawakosi cha kusema.
Chakusema. Una confused people nionekane kiusema. Na bila evidence na chakusema. Baru na loya baru na shine kesema. Kuna motu na kela motu motu na kela watu. Kuna motu na vinatu na motu akidu kati.
Wabongo hawakosi chakusema.
Waseya
ujue.